nipate pesa, nifanikishe mipango yangu, nifanye vizuri kazi yako. Mungu wa mbinguni unibariki, nipate pesa, nitimize ndoto zangu na malengo yangu. Nataka kuwa na majumba, magari, mengi mengi mengi. Kama kukua mengi 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 mengi. Inapokea kuongezeka kwa viwango vya juu 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 kwa imani. Mafanikio makubwa yanifuate yanipate, paka watu washangae, daddy 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 oh 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 oh, daddy 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 oh 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 oh. Nilete watu baba, inulie watu baba, nikutanishe na watu sahihi watakao nisaidia. Daddy 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 oh 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 oh, kela 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 we 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 we. Mikono yetu zibariki baba, zibariki, zibariki baba, zibariki. Neno linasema kipawa kama kito cha thamani, macho ni pa mwenye nacho, geukapo ufanikisha. Nibariki baba, nibariki Mungu wangu, nibariki, nibariki mimi, nibariki baba, nibariki. Bana nisifike washindwe, wanaoniombea mabaya washindwe, wanaonichongea kwa mabosi washindwe, kwa jina la Yesu. Wanaochukia mafanikio yangu washindwe, wanaoniombea mabaya washindwe, wanaopambana kuniharibia kwa jina la Yesu washindwe, washindwe walete, waaibike wote, washuhudie nikifanikiwa washindwe. Jina la Yesu washindwe, kitu chochote kibaya kiwapate, walicho nikusudia kiwapate, kiwapate wao, kiwapate wale watesi wangu, wanachotengeneza kinishushe kiwapate, kibaya chochote kile kiwapate, kiwarudie kiwapate, kwa jina la Yesu nakirudisha kilichotumwa kunizuru kiwapate, kibaya chochote kile kiwapate. Wanachoniombea wapate kwa jina la Yesu, niondolee laana na mikosi. Ye Bwana, nifungulie lango na milango ya baraka zaidi. Amen, amen, amen. Baba nipe nimiliki mahela mengi mingi zaidi, madola mingi, amen, amen. Nimiliki nyumba nzuri, magorofa na magari ya kifahari, mana yote ni mali yako baba we, amen. Naomba nipandishwe cheo baba, mshahara uongezeke, naomba nipate faida baba, nisipate hasara, kusikauke wateja ofisini kwangu baba. Bariki mashamba yangu yatoe mazao mengi, wengine wakikosa mimi nipate, wengine wakishindwa mimi niweze. Najitabili, najitabili, Mungu inua biashara yangu iwe kubwa duniani, nimiliki majumba, magari na hema nyingi, mashamba, viwanja na vitega uchumi kibao. Daddy 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 oh oh oh, daddy oh oh, daddy 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 oh oh oh, daddy oh. Amen, 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 amen. abantu twashibaba nyongeze. Haya abaya twashibaba nyongeze. Ila na shukuru.